minsi tumenyeshe ku rugendo rushize dore ibisazane n'imitego y'umwanzi irakaze ijoro tugendamo data twiyoborere twizeye kuzagerayo amahoro
Vandimwe wicogora Yesu arahari ngo agukize Shika mukenyere ukomere Turwane buheruka Dufite ingabe dukindira Ntidutaze kunanirwa Bo bahatugitahira imuhira